ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Mwaramukanye mahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro muri kumwe na Eric Bagirubusa. Dusangire ijambo yacu uyu munsi yerekeje mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Muri uyu mujyi wahoze witwa Butare, benshi cyane mu bageze mu zabukuru barawuzi. Hari abemeza ko ari wo mujyi wahoze ari uwa kabiri nyuma y'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu iterambere. By'umwihariko uyu mujyi wahoze urangwa n'ibikorwa remezo by'iterambere birimo amashuri, ibigo bikomeye by'ubushakashatsi n'ibindi byatumaga uyu mujyi urushaho gushyuha. Aha i Butare hari mu hambere abakoroni batangirije uburezi hafatwaga nk'igicumbi cy'abanyabwenge. Kugeza ubu urabona ko hagenda hazamuka inzu ubutegetsi bwita ko zijyanye n'icyerekezo cy'iterambere, ariko nanone hagwiriye umurundo w'amatongo. Ubutegetsi bwategetse ko abafitemo inzu zimaze igihe bazishyira hasi bakubaka izijyanye n'igihe, bamwe barabigerageza abandi birabananira. Muri iki kiganiro murumva bananiwe icyo babivugaho, murumva na bamwe bavuka i Butare bahoze bahakorera ibikorwa by'ubucuruzi bahisemo kubyimurira mu yindi mijyi kuko babonaga Butare nta kigenda. Muranumva icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi ngingo. Ikaze mu kiganiro dusangira ijambo, turatangirana n'umukecuru Nyirabihogo w'imyaka 74 y'amavuko, umwe mu bananiwe kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Nawe aravuga ko ingaruka zamugezeho.
Yagezeho ariko kubera ko twabona kuvugura ayo mazu kuyavugura bisanzwe takuyasigaza umuntu aba etaje ntabwo bishoboka, kubera ko n'aba etaje hari abantu abarimo batubwira hasi gusa kezo tagize gihari
bya kugizeho ngaruka kiki
ibyo ko zagezeho no kwicoriza urumva ndazara kuzabiza ibyo kwa mukuru wanje kandi bite aho ndabikura
gute dusobanure neza
aho ndabikura izo zageze zari zifite abantu bapangaye ndabonaga a miliyoni katsa
miliyoni imwe na magana ane
na magana ane mu kwezi ubu ni zero kayibona
umaze igihe kingana iki mufunze
tuvuze imyaka itandatu siza
iyo miliyoni imwe na magana ane wabonaga bakodesheje ntabwo washoboraga kuba wayarundarundanya ngo wubake etaje basaba
reka da ntabwo byashobokaga kuri yabonaga narabye pasaga mu bintu bitabuzukuru barirwa amashuri umuhungu wanjye dogo
bizagenda bite rero
bizagenda bite ubu no kubwira perezida wa repubulika wacu aradufungurira komeya we ntabwo bishoboka ariko izi mazi zidafite amabara agaciro nabwenge pisi bwira ba rubusha ndabwira gusubiza kwa mukuru wanjye ntabwo mbishaka mfite amazu yanjye nimumfashe
wowe wavukiye hano i Butare
ndavukiye hano i Butare hari igigoma naruhashya ni iwacu pe ndakure ndasaze ibyo byose ndabizi
iyo mureba rero itere rya Butare cyangwa irya Huye aho bigeze wenda mu mwaka wa 2008 bize biri
mudugira nyuma ndo byabaye
icyo cyabimeza tubwire iyo
cyara friend kanje isi n'ubwo bwo
bwo urebe inyuma na ko yayo
kandi ifuze siza kutoza
iyo ndo ashike bitse ndo muri ko mbere
ubu ngiye ndi kwa mbwa wanje ibyo yari yaje kugeza
n'iki cyo wakora kwa wagira cyakugera sitaririye
kizi ndabwo ifuze gira iyo ngiye ifuze tebuja kazi ndawa kampa ari kwa mbwa ndiro gara kugura tuzira
nyabure kazi ugiye mara kubura bifatwa bitaro
n'iki nyabwi kuko zuba kwavi
sayi cha mikira we mu mwaka wa 2000
ha ari cyane aba besa ni byose ni ari sanze ko si ni ari je gura bo twakize pe pe ari
yo akora bi
yo twa kije kije ari to sanze ari magazi ni ama yo muri gaje
tako bala sada
tarije zo se zinde ko nza ko bela kuba ni ko bala
no sanje yo bo mufundi ari kibarasa
wo tuzazi so so se kwata tutungo bazitegeze itirafe ikubaje gusara cyane baraka kaza kugira hejo ariko tuzumbirira bazisumbi
ndavuga ifite ubwo niyo mpamvu nabi
mu byo zidugo kwa mafuti tutora mafuti na ujo jihanga nje tuzaga kabyina kwa mafuti
None se ko kugirira abayobye ugomba kubaka kugira ngo ubashe kuvinira
sabuke bebe bibi
uramuganye ariko ndatereza utemera ukajya haro cyarabo
ndagabona
abantu habonye
the most pe
hago hano cyangwa se
ugaide kanje
wangira kuti na message haba yubaka
babarira ugiye foto ya pe uve aya bikirimbe ujya bicara kuri etage ya David tibyase rwose tukagira kaza zaba etage jo rwose atari etage kabari ya yagi bizera etage iba izuste kaza
ijambo rya ku kiganiro wavuye
Jambo ya rukwa madfuu kwa jira huru yu satisfiji. Taji ya kikuwa za mkwa hata. Kwa nani? Akulia. Ya hatu hanyi. Mkwa hata kwa nani? Kwa nani? Kwa nani? Kwa nani mkwa hata? Kati ya umada? Sibuka.
Kani kukiti ya kamara mili nita mkwa kundu mkwa hali mkumi. Kwe ya imezi tewe ya imezi.
Kwa nani? 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 Kwa
I'm going to go to the hospital. Ngo yabonaga se cyangwa byakoraga bigabanuka mushanga yatunzwe ne mu mwuga wo gucuruza we ndadahinga nta kindi kintu akora ahita gatereka akishe ubundi buryo abanaje gukora ku ndeko byagenda
ko kugenda ibikorwa remezo bigabanuka muri Butare icyo cyatumye namwe muhimuka imu bikorwa by'ubucuruzi
cyo cyaraga nk'umuntu udafite ikindi kintu akora ari gucuruza ari gushakisha ubwo tuwajya muri uyu mugi wenda byagenda ujya muri uyu mugi niba nta kindi gikorwa gukora kiko umusaruro mu rugo nta buhinzi ufite nta bworozi ufite igikorwa ari ugucuruza birumvikana kujya kuri abantu hari abantu hari imikore icyo cyo nicyo cyumvikana
iyo urebye umujyi wa Butare harimo amazu ashaje ayo afunze n'ayatangiye kugwa mwaba mwashyize inzu
amazu mu mujyi wa Butare ntayo twari dufitemo uretse n'abantu batumye inzu mu nkengero z'umujyi iyo watuye igize ubushobozi ushobora kubakamo ka next kamwe cyangwa tubiri wenda kakawa kinjiza nka mafaranga nk'ibihumbi 50 ukavuga twenda ibingibi byamfasha ariko iyo hatabonetse abantu bakodesha iyo nzu nabwo ubuzima bwo kuba wagumye kubaho ngaho ubona nta mahitamo yandi ufite uretse kujya gushakira
nk'abantu mwabaye I Butare mwarahavukiye murahakorera ubu hariho gahunda yo kuvuga ngo amazu aringaniye cyangwa se aciriritse mu mujyi bayasenye bubake amayetaje mwe murakibona mute kiriye
byo kuvuga ngo bayasenye cyangwa bakamataje kugira ngo ibyo ni ibikorwa byiza leta ibigamije gukora kandi n'umuntu wese yashima ariko umuntu aribaza aratekereza akavuga ati kubyubaka ni byiza ariko no kubaka inzu umuntu ashobora gucika intege akavuga ati se kubaka inzu ya etaje niba n'inzu ntoya ihari nta muntu uyijyamo numva ikibazo cyakwigwa mu mizi ariko kandi iterambere ryo ni ryiza ku muntu wese ariko numva ikibazo cyakwigwa mu mizi aho kujya umuntu avuge ngo ese ni inkuru iki biragenda gute ese ni inkuru iki biragenda gute umuntu urambye no gushakira ikibazo mu mizi ukavuga uti ibyo byose umuntu wakubaka inzu ntabwo bayabafi kuko uva mu inzu yange izabura umuntu uyijyamo niyo umuntu avuga ati inzu waka inzu se igenda ibe hari imereme ibyatsi nacyo ni ikibazo ariko iterambere ryo ni ryiza leta kandi ifite gahunda nziza nyine yuko abantu imijyi igomba kubakwa ikagenda neza igatera imbere ariko kandi ntabwo nange nshidikanya ko baba babona yuko igitera kuraje abantu ari uko ahantu haba hari ibikorwa remezo bifatika ibintu bituma abantu bagenda aho hantu nizera ko nabo babitekereza kandi ari byiza cyane kandi nk'umuntu w'umunyabutare nanjye ubwanjye byambira byiza cyane kugeza aho navuga nti umujyi ndabona umeze neza naho nagiye gushakira ntago ari ngombwa ndumva nshobora no gusubira mu mujyi wanjye ndabona bimeze neza icyo ni ikintu cyumvikana cyane
mukumva noneho umuti washakirwa hehe
ntanjye sinahita mvuga ngo ndabona umuti gutya ariko burya umuturage we ikintu abashaka cyane cyangwa se ikintu bayifuza ni ukubona ari ahantu afite ikintu akora kandi birashoboka y'abantu bagenda bose bajya muri za Kigali za Musanze zahe nuko hari muvoma mbese hari bikorwa bigaragara hari bikorwa remezo byinshi abacuruzi benshi abakozi baba hari bakora mu bigo bitandukanye runaka icyo ni ikintu mbega nkuko je ntekereza urya leta mbona ko ifite intumbero nziza yivuga iti turashaka kwiya miji izamuka ikungiriza Kigali nahamya nyine nashidikanya ko batekereza ngo bizagerwaho bigenze gute niba hari ibigo bahakuye babona ko bifite ubushobozi bishobora kuhasubira je ku bwanje numva byasubira byaba byiza cyangwa se nabona hari ibikorwa byahakorerwa byagaragara kuri ya mujyi ugiye kuzamuka koko byaba byiza ariko mamya ko babitekereza cyane kuko mamya ko badatekereza ku mujyi uzazamuka cyangwa se uzungiriza Kigali mu gihe nta bikorwa bifatika bihakorerwa cyase nabo banyenganda bavuga ngo bagiye gushyira inganda hirya none ugasanga inganda zirabyigana hano muri Kigali aho umuntu uzi ko Rwanda wese avuga ati ndajya muri Kigali ndajya Kigali ndaki Kigali nibaza ko no muri Huye hari ahantu hanini ashobora kujya inganda zigakora njye niko mbitekereza ashobora kujya amahoteli agakora ni ahantu hahoze amashuri ku buryo bugaragara menshi ku buryo nk'igihe cy'amashuri wasanga ko Butare ishyushye pe ni ahantu abanyeshuri bajyaga kudefanda kamuziki yo mu bantu benshi umujyi ugashyuha abantu bagacuruza ukabona ko ari ibintu byiza none nk'ubu nta defense ikibera mu mujyi wa Huye iyo abanyeshuri bagiye kudefanda bagibambaye bose baza kubikorera i Kigali hari ibintu byinshi bigaragara ko ubushobozi bwaho bwagiye bugabanuka ariko ndibaza ko wenda atari ibintu batatekerezaho nanjye uko mbibona
mufite nk'imyaka ingahe
Je mfite imyaka 54
ku myaka 25 ndibwira warabaga Butare Butare wayibona gutema isura yayo nuko yibona ubundi
ibyo ni ibintu wenda umuntu wese wabaye muri iyo myaka yabona nkuko natangiye nkubwira urumva Butare yagiraga uruganda rw'ikibiriti ngo nijo kihaba Butare yagiraga amashuri nkuko nabivuze menshi duhereye nko kuri kaminuza yagiraga abanyeshuri benshi ku buryo bufatika ku buryo bashaga n'amacumbi ahaturiye kaminuza amacumbi bakaba na make kuri hano bageze aho bavuga bati tugiye kubaka amahome y'abanyeshuri bagashora amafaranga mu kubaka amaho amazu aciriritse abanyeshuri bazajya bacumbikamo kubera ko byagaragaye yuko hari abanyeshuri benshi ariko nk'abo ngaho bubatse amacumbi y'abanyeshuri birumvikana ko nta bantu bakibona icyo ni ikibazo cyumvikana
hari ikindi mwongera ku kiganiro to
mu kindi nongeraho nuko rwose umuntu wenda adatsiroye nibaza ko iterambere ikenewe mu Rwanda rigaragara kandi ibikorwa bifatika birimo bikorwa wenda ntibyakorerwa icyarimwe ngo bite birangire ariko ngiye cyo nongeraho nuko nzi ko nkuko leta yacu iteganya kwagura imijyi nibaza ko hari ahantu hangombwa ku bwanjye yahera ikavuga iti kubera ikibazo kiri aha tugiye guhera aha tugiye guhera aha nibaza ko wenda bitangiye n'umuntu yavuga ati niba bihereye ahangaha n'ejo hariya bizahagera n'ejo hariya bizahagera byagenda neza cyane nk'ubu ngubu numvise ikiganiro mu gitondo kuri radio abantu bari Butare bavuga bati nka kaminuza amazu yatangiye kumeraho ibyate nibona kaminuza yari yagejeje kubaka amazu menshi aho ngaho ariko nayo mu bigaragara hari amazu menshi atagifite ikintu akorerwamo kandi ariyo n'amazu ya kaminuza hanzwe amazu y'abaturage bagiye bubaka nibaza rero ko wenda ku kibazo cyanjye nk'umuntu w'umunyabutare nk'uko bashaka kwagura imijyi akamijyi winjiza Kigali njye ku bwanjye icyifuzo cyanjye cyo nakongeraho nuko nka Butare bayiheraho umujyi mwiza ufite amafu ahantu mbese hari ubushyuhe buringaniye bukonje n'ahantu buri muntu wese wumva yakwifuza no kujya kuruhukira mbese muri make Butare buriya n'ahantu heza n'ahantu hari amashyamba hari umuyaga
bigumije ku muvuduko biriho byaba bijya heza byaba bijya habi
oya birumvikana nta gihindutse byasubira inyuma byaba bibi ariko bifatiranywe mu maguru mashya abayobozi bakabihagurukira nk'uko babitegura cyangwa se babiteganya kuko ni ibintu batangaza kandi bafite muri gahunda ngira ngo ariko bigenze neza none bakabitangira amaguru mashya mbese bakabifatira na bitaragera aho umuntu wese yavuga ati uyu mujyi ngiye kuvamo byagenda neza cyane n'abavuyemo nibaza ko banasubiranye
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo Ijwi rya Amerika aho turebera hamwe ingingo y'iterambere ku mujyi wa Huye cyangwa Butare murumva akabagira ubusa tumaze kumva icyo abavuka Butare bavuga ku iterambere ryabo Ijwi rya Amerika yahamagaye bwana Kayiranga Eugene Muzuka wari umaze igihe ari meya wa Huye aha turi seguraho gato kuko twamuhamagaye tutazi ko yari mu miryango isohoka ava ku butegetsi twamuhamagaye tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu ubukeye bwaho twumva ngo komite nyobozi yahuye yose yeguye ku mpamvu ziswe izabo bwite icyo gihe bwana muzuka tumuhamagara yatangiye ashimangira ko huye rushaho gutera imbere umunsi ku wundi
umujyi nkuko muwunzi ni umujyi ubwo nge mbona wateye imbere cyane kuko yeze ni umujyi utaragiraga stade ubustade irahari ndetse ni stade mpuzamahanga ni umujyi utaragiraga gare ubu hari gare ikomeye ku buryo nta n'ahandi wayibona ni umujyi utaragiraga imihanda ya kaburimbo imihanda yose irimo ndetse n'indi iri gukorwa imihanda y'amabuye ntayabagamo imihanda irimo ni umujyi utaragiraga amasoko murabizi ko ubu dufite isoko rikomeye cyane ry'ingenzi ndetse n'abisunganye ndetse ni umujyi utarabagamo amazu azamuye meza y'ama etaje ariko urareba ama etaje amaze kuzamuka muri uyu mujyi ukabona ari ama etaje mu by'ukuri meza kandi arimo abantu benshi sinzi rero abavuga ko umujyi udatera imbere aho bahera kereka niba bahera ku mazu amwe n'amwe twasabye ko abaturage bagomba kuvugurura kandi mbona batangiye biri mu cyerekezo ariko ubundi umujyi wahuye ni umujyi uri gutera imbere kandi ubona ufite icyerekezo
iyo urebye nka hariya bita mu cyarabu hari amatongo umujyi wahuye urimo amatongo
ndagira ngo ntabwo twayita amatongo ahubwo mu cyarabu harimo haravugururwa kuko abantu cyane cyane bariya baba barabonye n'ariya mazu yari ashaje bumvikana nabo ko bagiye gusana amazu yabo bakayubaka nabyo barimo tukaba tunizera ko biri hafi gutangira gukorwa abahita amatongo rero kereka navugira ntabwo ari imvugo nziza abantu baba bakoresheje ahubwo ni umujyi uri gusanwa iyo umujyi uri gusanwa rero byanze bikunze hari amazu atabahari kugira ngo ni mw'ubwo buryo abantu babibona gutyo
nk'aho muvuga ngo hari gusanwa nabonye amazu yarasenyutse habaye nk'indiri wagira ngo ni mu bwiherero mu mujyi uko mwagiye mushyiraho ibibati kugira ngo hagaragaze ko hakinze ariko hari abantu bahaca bakajya kwituma mu mujyi meya
ibyo ntawe ubizi binabutemihari ntabwo byaba ari byo kuko ubwiherero bwo bugeraho buba ariko ikizwi ni uko umujyi urimo urasanwa kandi turizera ko umujyi ugomba gusanwa bikihuta
mwabasabye kubaka inzu z'amagorofa cyangwa se etaje zigeretse hari abamaze imyaka itandatu abandi umunani barafunze biriya ni inyungu ku gihugu
ubundi iyo abantu barimo basana ndetse n'amazu twabasabye kubaka nagira ngo babizi ko imijyi yose master plan ariko ntabwo twavuga ngo abantu bose babadukirikiremo kuko n'ubushobozi niyo baba bungana hari abahise baduka kandi bari kubikora neza abatarabadutse nabo bari gushaka ubushobozi bwo kubikora uburyo tutavuga ngo abantu byari kuba otomatike bagahagurukira icyarimwe ariko icyangombwa ni uko icyerekezo gihari kandi abantu bazubaka nuko bataba bahagurukira icyarimwe
mu 2016 mu mpera zawo mu nama mwagiranye n'abaturage yari iyobowe na guverineri mwari mwafashe umwanzuro wo kuvuga ngo abatazubaka batazavugurura bizaba ngombwa ko akarere kabimura gashake rwiyemezamirimo kugeza ubu ngubu bigeze 2018 byagenze bite
abarabu bagiye gutangira kuko urebye ibiganiro dufitanye ubona bigenda neza bari hafi ibijyanye n'abanyarwanda nabo abenshi barikusanyije barimo barashaka uburyo bahita batangira abadafite uburyo bakora ukwabo bashishikarizwa kwishyira hamwe kuko agira ngo abishyize hamwe nk'uko mubizi nta kibananira iyo gahunda nayo irimo na turabibakangurira ariko abo byanze nabo bagiye bagurisha kuko dufite benshi nabo bagiye bagurisha ahubwo baba baguriye nabo bari kwikusanya kugira ngo batangire bubake
ubwo bazatangira ryari nk'aho ngaho mu cyarabu
biterwa na buri gahunda na buri muntu ariko ibijyanye n'abarabu byakabaye byihuta kuko porosesi yararangiye abandi nabo bari mu mabanki ku buryo tubamya tudashidikanya ko nabyo bizihuta
dufite abahoze bakorera aho ngaho mu mujyi wa Huye bavuga ko bitewe n'uko ibikorwa bimwe by'iterambere hari ibigo by'ubushakashatsi byahoze biri kuri kaminuza hari abanyeshuri bavanywe aho mu mujyi wa Huye babonye ko nta soko rigihari bahitamo kwigira mu yindi mijyi nka Kigali na Muhanga
iyo analiza kirebe niba ariyo ariko icyo tuzi ni uko ibigo byo hariho polisi iriho yo kugira ngo ibigo bicungwe neza kandi ibigo byegerane ariko bitavuze ko n'ibigo bigenyutse kuko muri kaminuza ubundi ntabwo kaminuza yagiye abivuga bivuga nabi kaminuza ahubwo hari amwe mu mashami yagiye ariko bitavuze ko kaminuza idakora kaminuza irakora ndetse n'ibyo bigo ntawavuga ko byagiye kuko yaba nirya yaba mize nasiyonari yaba n'ibindi bigo bitandukanye byari hano muri uyu mujyi zose birakora icyakozwe nuko administration centrale ariyo yagiye kugira ngo bimenye uburyo bicungirwa hamwe kuko ntabwo ibigo byose nka kera bikiri mu kagari ka Huye gusa kaminuza zabaye nyinshi ibigo by'ubushakashatsi byabaye byinshi ikigomba gukorwa nuko bikurikiranwa neza izo nazo kandi ndagira ngo leta irabibona kandi birimo bifite inzira ku buryo tutavuga ko ahari abahunze ngo bajye gukorera ahandi kubera ibi bigo cyane cyane ko imijyi yose idafite n'ibyo bigo hari izindi gahunda zigenda zituma abaturage binjira mu mujyi cyane cyane ni uko bamwe murebera hano mu cyarabu gusa ariko ugeza Tumba ukajya Dambazi ukajya n'ahandi hose hatandukanye abaturage bariyongera mu mujyi kandi bimeze neza.
Wenda uvuye no mu cyarabu naho mu mujyi rwagati wenda dufashe nk'urugero Hoteli Foko, izina Foko mu Rwanda rirazwi ni hoteli yagiye yakira abantu bakomeye barimo n'umwami Rudahigwa kugeza ubu ngubu ndakubwira meya rwose nk'umuntu wahihagarariye kuhagarara iminota itanu byafatwa keretse ari igihano urete kuba mwarahazitiye barahituma barahihagarika
ikibazo cy'izina ikibazo nuko hoteli imeze kuko nk'uko ureba amahoteli yose atandukanye mu gihugu cyacu ndetse n'iyo urareba nka ibisi ukuntu yavuguruye ukareba za Credo ukareba za Bonikosiri ukareba n'andi mahoteli atandukanye mu mujyi wacu y'icyitegererezo hoteli Foko nayo ikwiye kugendera mu icyo cyerekezo tutitaye ku izina Foko ahubwo tukita ku icyo Foko yakaye igaragara nko mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wacu kugira ngo nawuze neza izo nibyo hoteli Foko nabo abanyirayo nabo biyemeje kuyivugurura kandi nzi ko nabo babirimo tutakwiyaba ngo tuvuge ngo hoteli Foko imeze nabi kandi zanze kuza nayo izamera kimwe n'izindi hoteli zo mu gihugu.
Izindi nyubako ziyegereye ko bavuga ko badafite ubushobozi bwo kubaka etaje bakavuga bati bibaye ngombwa batera amarangi byo mubibona mute?
Ugomba kumera neza numva abantu bakomeza bavuga etaje kandi etaje ntiwayihagarika kuko imikoreshereze y'ubutaka bwacu nk'igihugu ndetse n'imijyi za secondary city ntabwo bitwemerera muri planning yacu ko buri muntu yubaka anyanyagije ubutaka cyangwa bukoresha nabi byagaragaye ko yubatse ujya hejuru ubutaka bukoreshwa neza kandi bikagirira igihugu umusaruro kuko ejo n'ejo bundi abanyarwanda barakomeza kwiyongera ni mwumva uburyo rero n'abaturage bacu tubashishikariza kubaka bajya hejuru kandi abenshi bamaze kubona ibyiza kubaka ujya hejuru
barubaka bajya hejuru ariko urabona ko wenda nk'ama etaje abakoreramo nabo ngo niyanga hejuru nta bantu bariyo
abo ngabo ni abanegativiste gusa babivuga batazi icyo bavuze kuko ubundi ntabwo etaje yose ari ukujya gukorerwamo etaje ni ukuvuga ngo hasi hagira ibikorerwamo hejuru ushobora gushyiramo serivisi muri nivo ya mbere iyi nivo ya kabiri ushobora gushyiramo amarojoma cyangwa abantu bagaturamo n'amazu ari fixe ari mixe ku buryo mu by'ukuri ari byo dukangurira abantu kandi ubona babitangiye nk'abariya baturiye iyo Foko bavugaga hakurya ndetse n'ahandi hatandukanye hasi barahakorera hejuru bakahakodesha abantu baharara kandi ubona biba batangiye kubonamo inyungu abavuga ngo n'amazu ya etaje gusa y'ubucuruzi nagira ngo baba bibeshye kuko
ushobora gusanga adacururizamo kandi nta n'abandi babamo
icyo cyaba ari ikibazo ariko icyo nakubwira ngo si ukuvuga ngo inzu uko yuzuye uwo munsi ikorerwamo uwo munsi abantu bagahita buzuramo cyane cyane ko inzu twubaka sinzi isaza bukeye mu gitondo neza izamara imyaka n'imyaka ku buryo uko abantu bagenda biyongera ari nako abantu bagenda batura mwari ya
ko bimaze igihe noneho ubwo mwaba mwarihaye igihe kingana iki ku buryo noneho muvuga muti umwaka runaka huyizaba yongeye gusa nuko bamwe bavuga bati ikiri Butare wari umujyi ubwo tuvuge ko bizarangira ryari kugira ngo ibyo bafata nk'amatongo birangire aho ngaho
icyo tutemera nuko ari uwavuga ngo uyekerera kuko uyekera ntabwo uyekerera utahuye y'ubu kuko uyeyubu irasobanutse uyeyubu ifite ibikorwa remezo uyeyubu ifite icyerekezo mu gihe iyo uyekera nta n'imihanda yari irimo nayo ikarera repubulika ndetse n'ayo mazu muvuga ashaje yari ameze kuriya si ukuvuga ngo niho yari meza twakomeza tukagendera muri icyo cyerekezo buri wese muri gahunda ye kuko yagiye yiyemeza nk'uko ubushobozi bumeze buye yacu izahinduka kuko ntabwo uye yubaka umunsi umwe mirare
ntabwo mufite igihe runaka mwaba mwarihaye
igihe cyo kirahari kuko buri gahunda buri kintu cyose kigira gahunda arabiyemeje kubaka umwaka umwe arabiyemeje nk'abarabu biyemeje imyaka ibiri n'ibyiciro bitandukanye abagize aba kredi muri banki nayo ubu yabafite gahunda yabo bakomeza kwinjira muri gahunda ya buri wese icyangombwa n'uko gahunda ihari.
Turabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Icyakora ibyo Madame Marie Rose Mureshyankwano guverineri w'intara y'Amajyepfo aherutse kubwira abadepite agaragaza ko hari bimwe mu bikorwa remezo bitakiri Butare byayidindije yumvikanisha uguhabanya na Meya Muzuka.
Ariko nyiri kuri we iki ni ikintu ari ndezeho cyavuzwe n'umunama w'igihugu mushyikirano cyangwa se umwiherero cy'ibigo byinshi byakoreraga Huye bikaba byaragiye rusinya ko abaperezidante hari umutungo wa leta uri kuhangikira muri Huye ukwiye kugaruka. Njye nasuye nka kiriya kigo bita Labofase cyakoraga imiti irenga 30 cyakoraga n'amaserumu serumu ngo zikagurishwa mu bihugu duturanye no mu bindi bihugu. Uyu munsi gikora umutumwe wonyine rero hari za ruganda rw'ibibiriti hari ibintu byinshi cyane muri Huye mituwere turi kwangirika kandi urebye leta yashyiramo amafaranga makeya bikongera bigakora bikatanga umusaruro hamwe na bya bindi byatuma Huye iba umujyi wa kabiri nabyo bigakomeza byitabwaho.
Aha niho ncumbikiye ikiganiro dusangira ijambo cya none mbararikira kuzakomezanya ubutaha tuganira n'abageze mu zabukuru by'umwihariko abo tuzareba icyo bavuga ku iterambere rya Huye ya none no mu gihe cyabo nk'abantu bahabaye bahakorera mu myaka za 50 no mu kuzamura. Birumvikana ko tuzanababaza ku cyakorwa. Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro namwe mwarimu dukurikiye ndabashimiye mukomeze munogerwe na gahunda z'Ijwi rya Amerika mwari na akabagira ubusa nahuta.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo.